Ebi obulamu mu Uganda, eyonge dokuwe lizawa na Uganda ukweke wezanga, noku janjabo msuja kwa maleri yukusasanyi zivwensiri. Bulidoba guulira, kiyameko kugufufu Gaza. Kasarati Maiteki, Program Manager, mu National Malaria Elimination Division, ekitongole kirwanyisa omusujja gwa malaria ogumala mu ggwanga. Agamba, ky'okwanguyira omusujja, kikendeeza ku bungi bw'abantu abagwina, ate abayinza okufa. Maiteki, agamba nti abantu bangi, bogiwaziddwa ku nsonga y'okumanya okukozesa obutimba bw'ensiri, okuzifuuyira, okugoba ebitaba by'amazzi mwe zizaalira, naye ate okubissa mu nkola, kirabise nga kikyali kizibu. Omusujja gwa malaria gukwata abantu bonna, naye gusinga kukosa baana batannaweza myaka 5 egy'obukulu n'abakazi abali embuto. Soroti